Another case, biggie shots, Eastern problem, pro. Legacy records. Bere muri longa ndi huko nai, na urira ku muziki nenyu hai. Ibya na byo singa bya mirire, ina utateni nga bya mirire. Oyakwara basaji, shebekona bikana hufu na masaji. Wala hibira huma na wahaji. Sukambo shibu no afana niki minaji. Gawela bule watawashi nefe. Ay. Basa bale dizi bali hungo mai. Owe ya ay. Wananga banyinya, wananga bachusa. Ay. Basa bale dizi bali hungo mai. Owe ya ay. Wananga banyinya, wananga bachusa. DJ ya ay. Yongera. DJ ya ay. Yongera. DJ yongera baba na bashine kumuziki bururi shimbiye se. DJ yongera baba na bashine kumobali bururi shimbiye se. Gawela bule watawashi nefe. Gawela bule.
Jigo and the wiggle. Humaiki huno mama nyabye shihola. Jigo and the wiggle. Humaiki huno mama nyabye shihola. Dan de bapta high. DJ pull the bapta high.
Ay. Basa bale dizi bali hungo mai. Owe ya ay. Wananga banyinya, wananga bachusa. Ay. Basa bale dizi bali hungo mai. Owe ya ay. Wananga banyinya, wananga bachusa. DJ ya ay.
Yongera.
DJ ya ay.
Yongera.
DJ ya ay.
Yongera.
DJ ya ay.
Yongera.
Jigo
and the wiggle, oh my god, no mama nyabye shihola. Jigo and the wiggle, oh my god, no mama nyabye shihola. Dan de bapta high, DJ pull the bapta high.
Hot dogs bad,
biggie shots, it's the problem.